na seche gomiteme niwira kose loyo lwenje duto osimbo mangi manomie komboto moko ish kaendo lo richo to richo nyono tho komboto lo tem kaeto yongo wato bange richo wo jalo mungwe di enjan manano matimo kinda seche gomiteme niwira kose loyo lwenje duto osimbo mangi manomie komboto moko ish kaendo lo richo to richo nyono tho
You don't need to. I hold a child, I can't, you're more concerned. You're more concerned.